tu seva vuvuka banange nga bwemumanyi ku luno nange munaneetamwa bingi bye nzize ndaba byonna ne nkuŋŋaanya ku nze era mmala kubiweza wabula osaana wekkaanye bw'osumagira siweega kinyumya sikiddamu bannange abantu b'ekibuga musula mutyamwe bala emirimu gye mukola bw'onziramu nti nnooli bulungi awo nga nkimanya nti olinamu akalimu k'okola ekibuga kyagala okukola n'ofuna ssente olwo nno n'okiwangula leeka kudda mu kulera mikono nakunyiigira mukama nti nze maama yanjima wakiridda mukyalo erimire okwata enkumbi osige by'olikungula anti bw'osumagira ogenze ng'oli wona okubba oli bamasikimya
mazima
bannanga abalimi mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
basubuzi bannange mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
kansooke ku ludda lw'abaami kubanda banfaafa baba beegayalira abamu mu kifo ky'okukola akeera bukezi okuzannya matatu amatatu gatendeka bingi mwe muva n'oluusi abatutigamu ekiro kubanga bwezi muleema emisana ng'olwo nno n'abagagga bassebote beebake munno akusanga mu nnyumba n'akusaba ensimbi baba n'akulaajanya muliddewo mu maaso ga mukama weekube mu bambi mwebyobyejja weekola bavubuka kati ndabye bangi nga keera ku paapa kubba n'omusaasira bw'afuna omulimu ogw'ekinaku ogwotagukkiriza ye tegumusaanira so nga egyo emirimu egy'ekinaku gye gyaffe bannange bamusomo gwalema kubanga weesigangalo mpanvu jjukira munnange oli ku kizibu anti bw'osumagira one guseeba oli wona okugga oli bamasikimya
amazima
bannanga abalimi mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
abavuzi ba mmotoka mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
kantuuke ku ludda lw'abakazi nabo ndaba nfaafa baba beegayalira okuggyako baka abasajja n'aba beekolera bonnanga n'abasonyiwa naye bano bannoonya kiwagu naye bunyinsa eno paaka lwalikaddiwa ne muddira ebitone bya mukama n'efuuka kkaazi y'olubeerera abo nno basangibwa mu bibuga sebo babeera omwo nga basobozi bw'aba n'omwana baamunaku kubanga munnanga olusasibanasula kase baakaleeka mu nnyumba n'agenda anoonya ensimbi gy'asuubira ab'ekika ekyate bansobera babulwa n'emikwano egyamulaba ddala abo ba musajja twanjooga bagatika abasajja naawe n'obasaasira olwo lwaki mubeera ku mbiranye mu kifo ky'okudda ewange n'ofuba okole anti bw'osumagira ogenze ng'oli wona okubba oli bamasikiniya
amazima
bannanga abafumbo mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
bannanga abavubi mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
byebuwendula gwefuba kunyiikira kukola luli kya munnanga obwavu n'obuwangula wabula obanga n'omutima bwalabanga ebirungi bambi n'otatenguka kubanga n'ebyo baba beegomba nannyini byo bifuna yamala kukazana ebirungi bakola bikole tewali ekirungi kijja n'ekigwa bugwi sebone bw'oligende wa mukama n'otuuka mu nnyumba ewa katonda gy'asula jjukira ebigambo byayogera bwe yali mukama okulimira ddamu yamugamba muntu yennyingi mwe munaavanga ekyogwe ky'olina okulya walabanga ekibuga kyekyaye ng'okwata nkumbi ng'ekibuga okidduka kati ebirime ebiri ku nsimbi ne bw'olima ennyaanya zokka n'obutungulu olulala nnogw'oliŋŋamba nti fuleedi munnanga olyoka n'olukyomera anti bwa sumagiro ne guseboli wano kuboli wa masikini ya
Amazima
Bananga balimbi mwebali mwebali banango wava uruanyisi Bananga wafumbo mwebali kugondero msajia baono utomudamu Kusumagiro kula basajia banange bole mererwa kukona utuso kule mwesi
Kusumagiro kula mwole
www.mp3ugandanmusic.com